نمزوك انا هيب هوب هيب هوب نمزوك انا هيب هوب هيب هوب هيب هوب نمزوك انا هيب هوب هيب هوب نمزوك انا هيب هوب هيب هوب هيب هوب هيب هوب هيب هوب هيب هوب نمزوك انا هيب هوب ndo maana nadondoka check na the fucker check na the rocker na bunja mayoka yawai kuchoka yawai kungoka pigeon walker my motion ni hip hop my fashion ni hip hop miondoko ni hip hop maisha ni hip hop body na ni lip hop sushi sio mwake ku pretend sio mwake kweli ndo mwake pa la pake na ngangana na mitaa singangani na kunga check na the floor check na the floor check ni the soul check my bro na blow blow Namzuka na hip hop, hip hop. Namzuka na hip hop, hip hop. Ha 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 ha, hip hop. Hip 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 hip, hip hop. Namzuka na hip hop, hip hop. Namzuka na hip hop, hip hop. Ha 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 ha, hip hop. Hip 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 hip. Hip hop, namzuka na hip hop, sitaki kumoka. Namzuka na hip hop, watoto wanashoboka. You know vimeumbika, bado sijashoboka. Hip hop kwenye speaker unifanya kuruka. Hip hop kwenye speaker unifanya kuwika. Unifanya kufika, safari ya uhakika, si ya kusadikika. Watoto wanazingua, watoto wanasumbua. Watoto hawajatulia, wepesi wabua. Ukiwagusa unatusua, hawajitambui. Maboya na wabua, sitaki bana pua. Wenyewe wananijua, Namzuka na hip hop, naishi na hip hop, na dream na hip hop, side na dip hop, na shangaa mabisho wana jishow show, kwenye mic ya wana low low, ha, eti yo yo. Namzuka na hip hop, hip hop, Namzuka na hip hop, hip hop, ha 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 ha, hip hop, hip 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 hip, hip hop, Namzuka na hip hop. Hip hop, namzuka na hip hop, hip hop, ha 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 ha, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop,
hip hop, hey, hip hop, hey, hip hop, new in the air, my man is crazy, crazy, nili nigga lodine, ale ale ale, new brandy in the air, Christy Masagi Kroko na kuya bable, stege me bro, my man is rapping chakale, I say, wame ya ribu mziki tozi mwingi webebe, sane mejama feki ni mesanuka wengi ni mabongo play, nitinga tingale, Nianza mina Scooby Ghetto na maestro me Kucheza na mafiste yaki Gabri Gabriele Ehe, I say, Rene, Derek Hip Hop Na Mike Hip Hop, producer Hip Hop, DJ Hip Hop
Namzuka na Hip Hop, Hip Hop Namzuka na Hip Hop, Hip Hop